Habiru biru Banana Island
Tostada
Hello?
Salama hapa na shukuru Hapa mala tuna majukumu Mungu mwema gani linda sikufuru Oh yes
Mulikosa niya nini na mama di mkachengana Nikosa gani ilo unitenda mama kutaki tena
Oh mgoja kwanza unaendele aje Mitiani shule ina kumbleka aje Handi yako mama kibe na ya nasema aje Aje Tres cara na odoye, ola sua was kuko ni azian rise. Kasaya kusisia time ku school ndoka selewe ni nizin rise yo.
Shida na tabu kuzinatumiza, muda mwingine tunalala tu kwa giza, bado mimi nakumisi hata tuma picha, ile yako kiwa karibu na babu pita.
Eti shida na tabu zinakuumiza, na mimi dele ninatuma pesa. Sasa mbona mnale kwa giza, taarifa nazo nipa tunanimaliza. Soma, soma na bidii Soma, soma weke digirii